xuseen aad u mahadsan tahay qaxootiga badan ee soo kordhaya ee kasoo tallaabaya dalka Mareykanka ee soo gelaya Canada waxa keeni karo. Horta Canada sharci ahaan iyo qaabka sharci bixinta aad ay uga fududahay Mareykanka, hortaas waa number one. Arrinta kale oo aadka u kordhinaysa waxay tahay waxaa laga yaabaa in bishan is arkaan madaxweynaha Mareykanka Biden iyo ra-iisaraha dalka Canada Justin Trudeau oo ka wada hadli doona arrimaha qaxootiga iyo xaaladan soo kordhay. Marka dadku waxay ka baqayaan Mareykanka jooga in heshiis cusub labada dal ay galaan oo marka la adkeeyo qaabka dadka Mareykanka yimaada ee dalkan soo gala ay sharci ku helayaan, marka cabsi noocaas way jirtaa. Waxaa kaloo jirta Mareykanka oo sharci cusub soo rogay oo ah dadka soo maraya Latin America ee Mareykanka imanaya in marka hore ay iska soo diiwaangeliyaan dalka Mexico iyo dalalka ay soo mareen oo idil, taasoo laftirkeeda caqabad hor leh ku noqotay qaxootiga dalka Mareykanka iska diibaya. Marka dadku waxay u arkaan Canada inuu yahay waddan aad u fudud oo si sahal sharciga ku bixiya ama ugu yaraan lagu noolaan karo, xitaa haddii qof kadi sharci loo diido uu ku noolaan karo in muddo ah uu joogi karo oo aan dalka dib looga celinaynin ila muddahaas ka qaadato ugu dambeyn qofka uu sharci qaadanaya. Marka dadka taasi ay door bidayaan in ay kasoo gudbaan dalka Mareykanka oo ay yimaadaan waddanka Canada.
In halis intee le'eg ayay wajahaan dadka sida sharci darrada ah ku soo galaya Canada ee xilligan qaboobaha?
Halis aad u badan ayay leedahay in laga soo gudbo xuduudda Mareykanka ee loo soo gudbo Canada xilligan oo ah xilli aad qaboobaha qabow lagu jiro oo temperature-ku yani zero ka hoos marsan yahay, ama marka qaar laga yaabo xuduudaha qaar sida Quebec oo kale marka laga soo gudbaayo Manitoba in -20 -15 ay tahay. Marka halista dadka waxay halis ugu jiraan in qabow ay u dhintaan inta ay xuduuda ku soo jiraan, dadka qaar inay dhintaan laga yaabaa, dadka qaar inay xaalad aad u xun ay soo wajahdo. Dad qaar oo waxaa jiray sanadihii hore 2017 ilaa 2016 dad kasoo gudbay xuduuddaas aad ku qabow oo qaarkood farihii ay ka go'een. Marka halistu aad u badan tahay, inkastoo Canada markuu qofka soo galo police RCMP-ga federal police-ka waddankan ay xuduudaha inta badan joogaan in dadka soo badbaadiyaan. Tusaale ahaan, waxaa ugu dambeeyay kiis usbuucii hore inuu ahaan jeclahay hooyo iyo wiilkeeda iyo aabo laga soo badbaadiyay qabowga ayagoo weliba aabaha uu miyir doorsoomay oo halis ugu jiray inuu dhinto. Marka booliska Canada markaas waxay diyaar u yihiin dadkaas inay soo badbaadiyaan haddiiba ay la kulmaan, laakiin halistu way iska badan tahay. Xuseen,
waa tahay in ugu dambeyntii 3 sano ee lasoo dhaafay si la mid ah dunida inteeda kale, Canada waxaa ku yimid dhaqaale xumi. Marka ma kula tahay in Canada ay xamili karto dhaqaale ahaan dadkan faraha badan ee sida sharci darrada ah ku soo galaya dalkeeda?
Sida aan la soconno Xuseenow, Canada oo dhaqaale xuma aad u daran ayay wajahday 3 sano soo dhaafay tan iyo markii uu dilaacay barnaamijkan COVID-19 ka virus ka. Marka haddana Canada waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay wadamada keedka ugu badan ee dhaqaale haysta. Wadamada waliba waxay ka mid tahay aadka u maareeya dhaqaale ahaan in dadka bulshada aysan dareemin, bulshada caadiga aysan dareemin in xaaladdaas lagu jiro, oo dadkii lacag loo qoray oo dadkii shaqooyinkii laga fasaxay oo yacni laga soo gudbiyey. Haddana marka aad fiiriso qaxootigan markay soo galaan oo kale, waxay u baahan yihiin garab qabasho aad u badan. Waxyaabaha aadka ee dowladda oo Canada uga walwalsan tahay ayay ka mid tahay oo ah in dadkii loo qoro dad social ah oo social service ka shaqeeya oo caawiya, in lawyeradii legalka laga caawiyo laftirkeeda dhaqaale u baahan tahay. Marka waxyaabaha ay aadka ay nimanka midigta fog oo kale ay aad uga hadlayaan ayay ka mid tahay in arrintan aad loo xamili karin oo ay adag tahay. Haddana dowladdan liberalka ah waxay aad ay ugu dadaalaysaa in dadkaas ay caawiso inta ay caawin karto, oo yacni qofka haday dhab ay ka tahay qaxootinimada in la caawiyo markasta Canada diyaar u tahay.